Pikiä keata fakite tahu matapu ongarangi tsu haha kite toi ongarangi heaitu te kaua okari hiehine tamakoi toroki te akka tai epa purutsi ja te akka matsua he akka tsua tsini tsini he akka tsua manu manu kari romai kote uru Matsua kote ururu, tafito kote ururu, rangi ngakete o te wananga ehine, tamma katohia irunga, katohia iraru, kahorahia kiraru, haioranga mou te rahakira ehine, tamma te kawaiia. Hiero anna hinne piri piri he kaua vaka ora he kaua vaka omo ia tango tango ia ara huta ia hapai hoki he ara tau tika mai no runga rangi e tūnei ki a papa e tako tonei iwe he ai e tāne te tokorangi e ongea kuei.